luthando lwethu nohlala lumini njalo nohlala lukhona njalo Noluthando lwethu nohlala lumini njalo nohlala lukhona njalo Obuyangithanda baby nami ngiyakuthanda lami sathanda na Othandeni ngizongena ngijule Tholongi nawe baby angimfuno omunye Othandeni ngizongena ngijule Tholongi nawe baby angimfuno omunye Nobalulekile uthando lwakho Uhlala wazi ngingowakho Ukuze ube lapha kade Othandeni ngizongena ngijule Tholongi nawe baby angimfuno omunye Othandeni